studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kabaruji amen fulfulde altiner sappo e jago lewru je jena yamde soki du studio tamani mi den tawa le maison de la presse do bomoko do wittino no do kabaruji du yumor waygal kanko no dirte do gagni kanto wonto ogi jambe to kirabon kompetitiwi de golleji G5 sa hellibe kebi jokko keso kasen noddirte Oumar Bikimo holitanwe do odo general o mo jiyale edi chatndi yido kabaruji ndokam le tekiti yontere de to gawoto golleji woteji kandi wadle noga e jena lewru G warondu wattu jono be bi kaaki kandi wotiredi fu njottiki le nokkule mabbe de fedde journaliste de noddirte asap ne bi am hitti kenya be kedintini bureau mabbe ka president kiddo noddirte do Ibrahima fal o wonna ko ton wakande mo gada no woteji mabbe dinde di wono sembe kabaruji dimi jogino do bete handi bismillah modo e hedade golleji dan goddi e wayltaano G5 sahel worrino aswer jabbinonde sappo e nay lewru G holitawer o do general noddirte Oumar Bikimo jaddi leedi chad kanyu latto jokko horeji G5 sahel dido anniaji bamam wakande batu mabbe wodno to noksot leeyi jenay won leeyi didi lewru G jabbinon du nokku noddirte noksot le lamorde leedi murtande wakande batu Union Afrique o wodno tonde hon wori Mohamadou Samaseku
general de brigade Oumar Bikimo jaddo leedi chad mo leedi chad ndi humpiti subagol mudun asawere nde fudda golle makko jokko horejo fedde G5 sahel kanko lonti colonel major Yaya Seré mo leedi Burkina general de brigade Oumar Bikimo o na ande leedi malindi sande kanko halfuna non gubbal kabitibe leedi chad ngarbe fabade leedi mali le hitane 2013 o latike non dun hakunde hitale 2014 hitane 2015 jokko horejo kabitibe fedde woni gonbe der minisma gollo ndomugol bamama e wattu to Union Africaine nyande didi lewru juillet hitande 2018 to noksotun der kawrutal hakunde kananke leri France Emmanuel Macron e kanye kananko be ledde G5 Sahel ele jonte chaktede yimbele hobbe kuliti mettemun en do yebare fedde G5 Sahel bangal yargul yeso gulleji terosiya ku der leedi Mali fadde batu Union Africaine to noksotto wonko nyande noga e jena lewru juillet bonandaji ngada ma fewde e d'accordé de do fedde lefu ledde gonde to waretun dudireji kay kanko DJ Jaco o an heddi fa hande horejo G5 Sahel ka bangal AFP won kuliti be wide kanko general DJ Jaco o lontirama general Hanina Uldu Sidi mo leedi Mortani
holitindi no golleji G5 Sahel di gorino dunke ande koliti wido no weltago gol wonde o der nyaloma hande o lande an baye waddi le hin yalla do jokkito kabaru nafaji no gubangal wordi e gollude golleji mudun dina kanko noddoto André Bourzo yo anda do kabaru dena gusande no wori o holiti wido wattu joner en holiti wido sikki sakkan wonde waddi dido golleji keda mo ko mo sifido hen do faccitango Mamadou Samaseku
je pense qu'il y a une relation de cause
et effet ne mila wido wonko o aniya bilondiri e bonandaji ngada di fawde d'accordé G5 Sahel terroriste en ngadi bonandaji fawde odon nokku la morde kabitibe en G5 Sahel yama batedon woni ko le wattu kawrutal mobbe fedende bami anya lontude kanko DJ Jaco denno titan la do titan la ka tama titan la o yo barte DJ lontirama officier jeyado leedi Mauritani ka soni dum matama li imadraji G5 Sahel di le fandaji ndedo fedde dum yo hunde wonde denno landol wondo enne homa fufu wata nawturade waskul ndedo fedde hinnade fandaji mudum sikki wala kay dum latto goddun ko wona fi G5 Sahel
sakirab so ngabiddo be malame ande ngal odo bayni turton miijoji modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi
kede tengol himbe dartobe lamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa fame kaltidan fa ndewure
Studio Tamani faboto golleji woteji
woteji ndartude president yakku hitane 2018 di do golleji an gonde yarde yeso le region gawobe kolliti wi kala kaaki kandi wotiredi fu njottikile o do nokku wattu joni o fa kebe famtar kede mo kanko Ali Ibrahim May gaw kede ramen to gawoto ko mo hebini mi do hendo faccitango Mamadou Samaseku
jonta di tan hedani en bangal woteji nyande noga e jeyna le rujid der region gawo kay landule de na wondi wadede no fewiri lewi Alousseni Mahamane gollowo ko manido kabaru sariyaji der gouverneur Gao, région Gao, na landani wuteji nyande noko e jenay lewru juwe.
Le matériel électoral.
Kaki di fu njottiki le noko kaki kadi wotre di fu njottiki. Kase ngay di horebe bureau be kani jogade kani kileji di fu yottiki le noko. Wakati mo kalde me modo wala fu ko heddi fu anado.
Il est d'accord de pellede kulantireji bilidi e campagne ngay di kay nangonde warde sere sere. Lewi hammi Mahamman horejo kabar politique fedde IMRDA jamarande na feliti wutede fayso wadinde nagu na wodi
c'est un peu trop timide
golledi dar gondi e gollede jaati tagal ko campagne utta ko idum wondi e tanude koyde sanne yimbele be am jahle deede e nokkule do yimbele darto yimbe gondi e dakede be gondi amde ton foto ngaji takkitede li dati di nyaloma handen o ko buri fu haajede le nokko yo denaagu gonga jaati wala fu do denaagu tan woni do jiida fu farati ana min jabini dun min jahan min goto yodu ko heddi ko arme o hali darnaaji dun kabaru denaako
insécurité digne de ce nom
et do alhali jamare region gawon nokku mo candidat en njebata ko faysede ka dun fu tawede yontere tiagal football campagne o candidat goto tan woni njado der odo wuro askia en
kanko odo debbo gonda hakkon be do worbe len darto wotiji mo noddete madame Jenabou Ndiaye o holi tan wedo o yehi to kidal to wadi ton balde tete o yide yimbe lo wonbe tombe o halidino mo wadi ringol do jahol wakande mo yidno yimbe la men bende le majjuno o holi ti wiide ko be je to kidal to ko robe lo wonbe tombe kanye worbe le be fayoto suka be wonbe tombe fumbi paboto mo le wotiji kandi wadi le noga e jenay lewru juendo kedamo ko mo sifido heddo faccitaago Mamadou Samaseku
la population de kidal ma
jamare dalnde jabbi kan hononi mikana keni wattu mu yotti mutunde yimbe la fuf nangonno don diwde pelle rewbe yottade be sukabe be fuf kuliti wi de soni me bilam o sikki wala kala ko woni ti allahji mabbe cellal e kabaru ndiyam e jande e kanye donno wittugol keban law den holti tan bibi lidde mali ewde kay yottade kidal wi de jam woni ko mi fuf njidi denno an hani jokken wadde kaldal dun lati hononi mi wuwani kanda en noga itato kidibe be lawul ngul be fuf e mbaw yaadi to kidal ton denno debbo woni njaado fa kidal haldoide e gonbe tumbe rewbe e sukabe be fuf dun no kuliti wiide be gotanan kam futu ngaji am ngoni takkiide der nokkuji kewdi ngalurende be fuf kuliti wiide jam tan be jidi so mim wonno kananke leydi ndi yo yawtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf totta hala
so mi wonno kananke leydi ndi dum waran yowad nyaloma hando do kabaru demal bibbe leydi ndi kollitiwir sokani en lamino leydi ndi jottoto yello hono kabaru demal hani yafinirede leydi ndi jamarnde fabire no kabaru bibbe jalo worri ko watete awdiji di furdu yafine le nokko o kede ko bomo kon ko be cifirdo hen do faccitangu Mamadou Samaseku
si jamais je deviens
so ni mi latke president leydi ndi golle arande yu der kirdu jamendi tiagal dun mi hinoto kala ko woni machine ngaji ndema so min kay golle am arande latto kabaru ndema sabi anhani min ngada sembe amen fuf bangal mudum buri fuf nukuji kay nyakale fe sede en baawi hinade dun no fewiri der region ngaji segu e sikaso yimbe le hewbe nan der bamako jogi be gese mawde en min dardan suka be yokeddo der gure mun en e hinade kabaru demal so mi latike president leydi ndi be buitan sanne alm saddaaji kala ko woni engrais jalabine faabo remobe be so mi latike kanake leydi ndi ko mi hinoto tafun kabaru demal sabi hakkulo am don tan yirwara leydi men di fawi e mudum fiire damreji pewdi bangal jogala kala ko fawi e demal e kanya buutude dun ciugu
engrais
holitinde wiide honno kabaru woteji din gorgi fa hande laamo wi heje to balli didde gollataake li nokko jamarnde fu yaha nangita carte muuden kande wotirede dun aljumaare warorde le nogay lewru je kanye altiner waror le noga etiti lewru je nobe kollitir wiide kanko ministre communi kabaru yottinobe kabaruji mum no dirta Aruna Modibo Touré kanko hokki dun do radioji dib no dirta kledu gondi le leedi meden di secrétaire do carten bete hande kabaruji meden di jowidi do woteji di be kollitiwi dun fedde journal sen wonde leedi meedin debbe noddirta ASEP deedo fedde be keedin tinni bureau mabbe ASEP debbe nonde kanko dun horeje o do bureau kedo mo noddata birama fal holi tan wiido o walano le o do batu kanko yeli nokku wiide woteji di bottine fali ne lewru ut warorndo fa kebben famtade ngare kede min be dum woni Mamadou Samaseku
journalist en sappo en jogomo ana be do rebe di don ardina do woni Basidik Touré horeje journal lolirdo legido be do woni yimbe la bureau kesso fedde lolirdo association des éditeurs de la presse privée du Mali ASEP et les vu kanko horejo kesso o golleji dibe kalfnadi pamda
en complicité
maison de la presse an wonde dum dande mi kaboto fa do bod amen kadi fu min sukabe jokolbe balli fitobe kabaruji le nokko o wattu jono min baawa famde fo no dido golleji gordi min kaboto no min baawiri fu yalla journaliste be an keba jobdi le leedi mali
realité au mali
bureau mo manda mun timi o yeli non batu modo o wade nyande nay lewru out ka elewi kanko kalfunaado kabaru de reji bureau o batu nyande asorende lutay fi seriaji kadanna kanko Moussa Mamadou Bagayogo horeji dunno journal lolde do l'humanité e kalfunaado kabaru de reji bureau mo manda mun timi o
le yimbe le sappo en jeyom gombe le o do bureau ko yata sappo fu joddini kaytaaji mudden vide njalti le hen irum hollita vide fa hande min garan habade yimbe le garobe tawelli hembe yobbe yimbe le ko yata temdere be fu be laami be journé non laami be journé le leedi malindi fur garan tawelli o do golle
sijo tamani wadi bawde mudum fuf yalla kango ho radio kiddo fedde asep burema fal na sefo do kabar mudum ka o jabali den no fodde den kanko basidiki tour kanye yimbe lebe wondibe totama dubi tati manda
sijo tamani yo faba lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
grab woni tindimi de kabaru onangiri en do juude wattu june baawa yaade kasento reso ngaydi ka faande kedde hedaade honno andirdono do e seeda yowtande ana wodi wassalamu
sido tamani.